ansvar.
Can we give Jesus a round of applause for the youth?
Kan vi ge ungdommene en applaus?
Yeah, without much protocols, I would just want to get the ball rolling straight away.
Så vi skal gå inn I ordet ganske fort her.
I hope we have our Bibles with us.
Har vi biblene med?
Yeah, it can be in any form. It could be in your iPad, in your phone.
Det kan være på Bibel eller på iPhone eller telefon.
Just get it ready.
Bare gjør den klar.
We're going to be reading straight away.
Vi skal være fort klare her.
If you have your Bible, open with us to Philippians.
Hvis du har Bibel med, så slå opp I Filipperbrevet.
Philippians chapter 3.
Filipperne kapittel 3.
Philippians 3, we're going to read verse 8 to 10.
Vi skal lese fra kapittel 3, 8 til 10.
Thomas, can you help us read?
Filipperne 3, 8 til 10. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus, og bli funnet I ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Da kjenner jeg ham, og kraften av hans oppstandelse, og får del I hans lidelser, og blir ham lik, når jeg dør som han. Måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde.
Amen.
Amen.
Almighty God, we bless you for your word that has going to come forth.
Allmektig Gud, vi velsigner deg og takker deg.
We know that our hope is built on nothing else.
Vi vet at vårt håp bygd på ikke noe annet.
But it is built on Jesus Christ.
Men på Jesus Kristus.
We glorify your holy name this morning.
Vi tilber deg denne formiddagen.
We pray that as your word come right now.
Vi ber om at ettersom ditt ord nå kommer til oss.
Let this permeate into the heart and souls of your people today.
La det finne plass I våre hjerter I ditt folk I dag.
Let it lift up every soul that is downcast.
La det løfte hver sjel som trykket ned.
Let it renew our spirit.
La det fornye vår ånd.
To empower us for your glory.
Til å styrke oss for din herlighet.
In Jesus name we pray.
I Jesu navn ber vi.
Amen.
Amen.
Yes. You see, sometimes I do a lot of meditation.
En del så tenker jeg på en del ting.
And then sometimes I think, why is it that the Bible has been preached for nearly 2,000 years.
Og hvorfor det slik at Bibelen har blitt forkynt I nær sagt 2,000 år?
But we continue to preach.
Men så fortsetter vi å preke.
Some people, some of us have read the Bible from Genesis to Revelation.
Noen av oss har lest Bibelen fra første Mosebok til Åpenbaringsboken.
But each time you pick it up.
Men hver gang du tar den fram.
There is always something new to learn.
Så det alltid noe nytt å lære.
Imagine if you pick up a novel.
Se for at du plukker opp en novelle.
Read it the first time.
Og så har du lest den en gang.
Read it the second time.
Og så har du lest den andre gangen.
I'm not sure if you will be willing to read it the third time.
Så vet ikke om du villig til å lese den en tredje gang.
But it's different from the Bible.
Men den annerledes enn Bibelen.
And that is why we also come every Sunday.
Og det jo hvorfor vi kommer hver søndag.
We are never tired of coming. We are never tired of coming.
Vi blir aldri trøtte av å komme.
We attend so many Christian gatherings.
Vi har vært på så mange kristne samlinger.
We listen to so many speeches.
Vi hører på så mange taler.
But still we continue to come.
Og likevel så fortsetter vi å komme.
We continue to listen to it more and more.
Vi fortsetter å lytte til en til.
And then when I'm meditating, I begin to think.
Og etter hvert som jeg tenkte på det her.
Why do we have to be doing this?
Hvorfor må vi gjøre det her?
Why is this possible?
Hvordan det mulig?
You see, there are so many reasons why we do them.
Det så mange årsaker til at vi gjør det.
There's a whole lot of bunch of reasons why we do them.
Det mange årsaker til at vi gjør det.
But one of the reasons.
Men en av årsakene.
Is because we want to know God the more.
Fordi vi ønsker å kjenne Gud mer.
We want to understand him more.
Vi ønsker å studere det mer.
We want to have a close connection more and more with him.
Vi vil ha en nær forbindelse med ham.
And today I'm going to be talking about a topic we titled. Today I'm going to be talking about a topic called that I may know him.
I dag skal jeg snakke om et tema å kjenne ham.
That I may know him.
At jeg kan kjenne ham.
Just remember the text we read.
Husk på teksten vi leste.
Verse 10 of it.
I
verse 10 of the text we just read,
vers 10,
Peter says that Paul says that I may know him.
So sier Paulus at jeg må kjenne ham.
You know, there are several ways of knowing someone.
Det mange måter å kjenne noen på.
It is possible to know about someone.
Det noen til å vite om noen.
Without actually knowing the person.
Uten å kjenne personen.
For instance.
For eksempel,
I know about the Prime Minister of Norway.
Så vet jeg hvem som statsminister I Norge.
I know that her name is Erna Solberg, right?
Jeg kjenner at vet jo at det Erna Solberg.
And I know that she's the Prime Minister.
Og så vet jeg at hun statsminister.
But I don't really know her.
Men jeg kjenner henne virkelig ikke.
I don't really have any close connection with her.
Jeg har jo ingen tett relasjon med henne.
So that is not the kind of knowledge that Paul is talking about.
Så det jo ikke den kjennskapen som Bibelen snakker om.
Paul is talking about deep intimate relationship.
Paulus snakker om dyp intimitet.
And in order to have this kind of knowledge with anyone,
og for å kunne ha denne type intimitet med noen,
you need to spend a lot of time with the person.
Så trenger du å bruke mye tid med dem.
You need to have an open communication with the person.
Da må du ha en kommunikasjon med denne personen.
When you take up your Bible from Genesis to Revelation,
hvis du tar Bibelen fra begynnelse til slutt,
you realize that great men and women of God said basically one thing.
Så vil du si at store menn og kvinner som utrettet noe har gjort en ting.
Most of the time they say that I want to, they want to know God even more.
De sier hele tiden, jeg vil kjenne Gud mer.
When you read the book of Exodus chapter 33.
Når du leser andre Mosebok 33.
In verse 18.
I vers 18.
Moses said.
Så sier Moses.
Even after being with God. He said that God, can you show me your glory?
At Gud kan
God, can you show me your glory?
Gud, kan du vise meg din herlighet?
But remember,
men husk,
that Moses have already come in contact with God.
Husk at Gud, Moses var allerede I kontakt med
but
Gud.
But he still wanted to know God more.
Men likevel så ville han kjenne Gud mer.
David also said the same thing.
David sier det samme.
When you read Psalm 42 verse 1.
Når du leser Salme 42 vers 1.
When you read 42 verse 1.
42 vers 1.
Jesus, David said.
Så sier David.
He said, as the deer pants for the water brooks. So, somebody want to read?
Yes.
Psalm 42 verse 1.
Salig den som har omsorg.
Yeah, you can read.
Som hjorten lengter etter bekker med vann, lengter min sjel etter deg, min Gud.
Yeah. So you see, David is saying that as the deer pants for water brooks.
Etterhvert som Bibelen sier altså at ettersom hjorten lengter etter vann.
So does his soul want to pant for God?
Så lengter også sjelen etter Gud.
So he wants to know God more.
Så han ønsker å kjenne Gud mer.
And that is the same thing with us.
Og det det samme med oss.
That is the same thing with the life of every genuine Christian.
Slik det med enhver oppriktig kristen.
We want to know God even more.
Så ønsker vi å kjenne Gud mer.
But remember.
Men husk,
it is possible to be a Christian without actually knowing God.
Det mulig også å være en kristen uten faktisk å kjenne Gud.
It is possible to have your name registered in the church register without actually knowing God.
Du kan ha ditt medlemskap I menigheten uten egentlig å kjenne Gud.
Some people may grow up in the church without actually knowing God.
Så det kan være også noen som vokser opp I kirken uten faktisk å kjenne Gud.
If you remember in the book of Acts.
Hvis du husker Apostlenes gjerninger.
In the book of Acts chapter 8.
Kapitel 8.
We don't need to read that much.
Vi leser ikke.
But you remember the man called Simon.
Men så husker du Simon.
Simon the sorcerer.
Han som var trollmannen.
He was with the disciples.
Han var sammen med disiplene.
He was joining them in an association.
Han hadde en viss fellesskap, han gikk sammen med dem.
But he did not actually know God.
Men han kjente ikke Gud.
And that is why Peter told him.
Og derfor så det Peter sier til
ham. He told him that you do not have a part in the gospel.
At du har ingen del I evangeliet.
So it's not about having an association.
Det handler ikke bare om å ha en kjennskap til.
It's not about going together with the crowd.
Det handler ikke bare om å være med I mengden av mennesker.
It is about having a connection.
Men det handler om å ha en kobling med.
It is also not about having a moral right.
Det handler ikke bare om å ha en moralsk, være moralsk riktig.
Or to have a moral inclination.
Å ha en moralsk standard.
Because if you look at the Bible that we just read, Philippians 3.
Hvis vi husker nå på Filipperbrevet 3 som vi leste.
When you read from verse 5 and 6.
Når vi leser I vers 5 og 6 da.
Just take your time later and read verse 5 and 6.
Det kan du lese senere.
You see Paul's CV.
Så ser du Paulus CV.
You see that Paul was religiously qualified.
Han var virkelig religiøst kvalifisert.
He was a stock of the Israel.
Han var liksom toppen av israelske lærde.
He said he was of the tribe of Benjamin.
Han var Benjamins stamme.
He was a Hebrew of the Hebrews.
Han var liksom hebreernes hebreer.
He was a Pharisee.
Han var en fariser.
So he was walking according to the way he thought God wanted him to walk.
Och han hade levt slik som han trodde Gud ville att han skulle leva.
So based on the law, Paul was blameless.
Så i henhold till loven så var Paulus utan någon anklage.
But the truth is that he does not actually know God.
Men sanningen var att han kände faktiskt inte Gud.
Even the enemies of God, they also know him.
Selv om Guds fiender vet hvem Gud
Or rather, they know about him.
De vet om ham.
Can you go to the next slide, please?
Kan vi gå til neste slide her?
Yeah, the enemies of God also possibly they know about him.
Så Guds fiender vet også hvem Gud
And I will take you through some of them in the Bible.
Og vi kan se noen av dem I Bibelen.
You remember the magicians of Pharaoh?
Du husker magikerne som var under farao?
You remember the magicians of Pharaoh in Exodus chapter 8?
I andre Mosebok kapittel 8.
When they could not repeat the miracle of Moses.
De kunne faktisk gjenskape Moses mirakler.
In verse 19.
I vers 19.
You know what they said?
Så vet du hva de sa?
They said Pharaoh.
Farao,
what Moses has done is the finger of God.
Det som Moses kunne gjøre med Guds hånd.
So what does that tell me? So what does that tell us?
Hva forteller det oss?
They also knew about God.
De kjente til Gud.
You remember the story of Nebuchadnezzar?
Nebuchadnezzar, husker vi?
He sent three Hebrew men into the lake of fire.
Han sendte jo tre hebreiske menn inn I ildovnen.
But he stood up.
Men han sto opp.
And he said,
Og han sa,
Were there not three men that we threw into the lake of fire?
Var det ikke tre menn vi kastet I ildovnen?
But I can see four people standing free, dancing around free.
Men nå ser jeg at det fire menn som beveger seg inn I der.
And he said, the fourth one,
Og den fjerde sier han,
he said he had the form of son of God.
Han hadde en skikkelse av å være en gudesønn.
So imagine that Nebuchadnezzar also know about the son of God.
Så vi skjønner også at Nebuchadnezzar Også visste om Gud.
So the truth is that even Satan and his agents they know about God.
Så sannheten jo at Satan og hans engler vet hvem Gud
But the difference is that they don't believe in him.
Men forskjellen at de tror ikke på.
They don't believe in the power of resurrection.
De tror ikke på oppstandelseskraften.
So what is this about knowing God?
Så hva det her med å tro på Gud?
What is it about knowing God?
Hva det her å kjenne Gud?
It is about having an encounter with Jesus.
Det å ha et personligt möte med Jesus.
It is about believing in him.
Det att tro på ham.
It is about having that faith in him.
Det att ha den troen på ham.
It is about believing in the power of resurrection.
Det handlar om att tro på kraften I hans uppståndelse.
It is about submitting totally to the will of God.
Det att överge 100% till hans vilja.
But it is not enough to give your life to Christ.
Så det ikke nok bare å gi livet til Jesus.
It is very important to get saved.
Det viktig å bli frelst.
But to know God.
Och känna Gud.
It is a continuous process.
Det en kontinuerlig process.
It doesn't end on the day of salvation.
Det som inte slutar den dagen du blir frälst.
You know, some of us may not have that dramatic change just like Paul.
Många av oss har inte haft den här dramatiska omvändelsesförändringen sån som Paulus hade.
We may get saved in different ways.
Vi har blivit frälst på många olika måter upplevelser.
I can share an example with my father, my earthly father.
Jag kan ta min gamle far som exempel.
He was not a Christian until 92 years.
Han blev inte frälst för han var 92 år.
He was a morally right man.
Han var I världslig förstånd en rättfärdig man.
In fact, he sent me to a missionary school.
Han sände mig faktiskt till en kristen skola.
And then sometimes we try to preach to him.
Och någon gång, sorry.
We try to preach.
Och vi har prövat att preke för honom.
We try to tell him to give his life to Jesus Christ.
Vi prövade att övertyga honom att ge sitt liv till Jesus.
He will always tell us.
Han sa alltid till oss.
If there's heaven and if there's heaven and hell.
Du vet att det finns en himmel och det finns en förtapelse.
When I die.
När jag dör.
Let God judge me according to my life.
Så tänker jag att Gud ska döma mig I henhold till mitt liv.
But he even sometimes try to challenge us if we don't go to church.
Och han till och med utfördrat oss och förmant oss att gå till kyrkan hvis vi inte gjorde.
In some occasions he would give us money to give offering in the church.
Och någon gång så gav han oss till och med kollektpengar och ge.
But he doesn't go himself.
Men han gick inte han själv.
So we preached for several years.
Så vi vittnade för han många år.
At a point we stopped preaching.
Till ett punkt var vi bara gav slutta.
Then we basically continue to pray for him.
Men vi fortsatte jo å be for han.
I think Tormod is aware of it. He was always joining me in praying for him.
Ja, til og med Tormod har vært med å be for han.
So all of us, every one of us in the family, all we do is just to pray for him.
Så alle sammen I familien vår, vi bare ba for han.
Until just recently.
Inntil nylig.
Just about 2 years ago.
Bare 2 år siden.
He woke up one morning.
Så våknet han en morgen.
He called some of my siblings with him.
Og så tilkalte han noen av søsknene mine.
He said, "I can no longer hold back."
Så sier han, jeg kan ikke holde igjen lenger.
He said, "I have to surrender."
Jeg må overgi meg.
He said, "His power is bigger than my own power."
Hans kraft jo større enn min kraft.
He said, "This your Jesus is better than what I thought him to be."
Denne Jesus han jo bedre enn det jeg har trodd han var.
He said, "I have now had an encounter."
Jeg har ikke hatt dette møte.
And just like you know, the Ethiopian Enoch.
Og akkurat som den etiopiske hoffmannen.
He said, "What stopped me from being baptized now?"
Hva det som hindrer meg fra å bli døpt nå?
And he was baptized.
Og han ble døpt.
He was 92 years old.
Han var 92 år gammel.
This was just 2 years ago.
Og det her 2 år siden.
And just about two months ago.
Og bare 2 måneder siden.
He went to be permanently with Jesus.
Så reiste han hjem til Jesus I himmelen.
It was a glorious exit.
Det var en herlighetens utgang fra livet.
And then we don't see that he died.
Og det, vi kan se at han døde.
We see that he went to glory.
Men han gikk til herligheten.
It was so dramatic.
Det var dramatisk.
It was an encounter.
Det var et møte.
But sometimes,
men noen ganger,
all of us may not have the same dramatic encounter with Jesus Christ.
Så det ikke nødvendig slik at du og jeg har det dramatiske møtet.
The way we get saved might be different.
Den måten som vi opplever å bli frelst på forskjellig.
But it is the same power that is at work.
Men det den samme kraften som virker.
No matter how you get saved.
Uansett hvordan du blir frelst.
It is the same power of resurrection that is at work.
Så det den samme oppstandelseskraften som virker.
But the truth is that it does not end when we get saved. It does not end when we get saved.
Sannheten at det slutter ikke når vi blir frelst.
It is a continuous process.
Det en kontinuerlig prosess.
That is why Paul said that I may know him.
Og det derfor Paulus sier at jeg må kjenne ham.
He didn't say that I had known him.
Han sier ikke at jeg ble kjent med ham.
So it is a continuous process.
Så det en kontinuerlig prosess.
What started at the cross on salvation?
Det som startet på korset da Jesus ga sitt liv.
We continue to dictate how we live.
Det vil fortsette å inspirere oss for hvordan vi lever.
And that is an example of sanctification.
Og det det som handler om helliggjørelse.
We continue to grow from level to level.
Vi fortsetter å vokse fra nivå til nivå.
That is why we continue to study the word of God without ending.
Derfor så fortsetter vi å studere Guds ord uten at det tar slutt.
That is why we will not cease to fellowship together with the brethren.
Derfor vi kommer sammen og feirer sammen.
That is why our passion for knowing him will not cease.
Derfor det at vår passion for å kjenne ham ikke opphører.
You see, to know that Jesus Christ died and raised up from the dead is very good.
Det å vite at Jesus døde for oss, at han ble reist opp fra de døde, det bra.
But it is also important to live a resurrected life yourself.
Men det også viktig at vi lever dette oppstandelseslivet.
So sometimes when I hear people say they don't believe in God.
Så noen ganger så vi
that they don't believe in God.
Men folk sier at de ikke tror på Gud.
Or that they believe before but they don't believe anymore.
At de trodde før, men nå tror de ikke lenger.
The question I asked within myself.
Jeg har snakket med selv.
Do they really know him before?
De sier at de kjente Gud før.
Because when you have an encounter with him.
For når du har et møte med ham.
When you grow in a process with him.
Når du vokser I denne prosessen med ham.
The power that raised him from the dead.
Så det som den kraften som reiste Jesus opp fra de døde.
Will also raise your mortal bodies.
Vil også reise opp dine dødelige legemer.
And then you keep your intellectual knowledge aside.
Og derfor så legger du da altså intellektet til side.
Your material possession will become secondary.
Det som det kjødelige, det blir det menneskelige, det blir altså sekundært.
Your priority will be to know him more and more.
For din prioritet vil være å kjenne ham
and
mer
as,
og mer.
And as you are doing that,
og mens vi gjør det,
you see yourself being transformed.
Så vil du oppleve at du blir forvandlet.
You see yourself being transfigured.
Du vil bli forvandlet.
Into the image of the same Christ.
Till att bli mer och mer lik Kristus.
So you continue to grow in him.
Så vi fortsätter att växa I ham.
But remember as what we have read in the Philippians we just read.
Husk på det som vi läste I Filipperbrevet 3.
Paul also wanted to share in the fellowship of his suffering.
Han ville också ta del I Kristi lidelser, läste vi.
So as you are getting to know him,
så när vi lär oss känna ham,
be prepared to share in the fellowship of his suffering.
Så blir vi också förberedd på att dela lidelserna som han hade.
The next slide please.
Det den nästa sliden är snäll.
So as you go about trying to know him more and more,
så när efterhand som du växer för att lära känna ham mer och mer,
don't be surprised that you become a little bit have an enmity with the world.
Så ikke bli,
you can have an enmity with the world.
Så vill du kunna
enmity.
Fiendskap, ja, så vill du uppleva ett fiendskap I förhåll till världen.
Yeah, so I hope I'm not too fast.
That's I think it's okay.
Okay, good. Sometimes I get so excited and I speak so fast when I get excited. Yeah, but I'm sure he's doing pretty well. Amen. You see, as you are getting closer to knowing God,
du skjønner at etter hvert som vi vokser mer og mer nær til Kristus,
it is possible that you may face challenges.
Så vil du oppleve utfordringer.
Some of these challenges may be painful.
Og noen av disse utfordringene du møter kan bli smertefulle.
They might also be tough.
De kan også være tøffe.
But as we trust in Him,
men ettersom vi vokser I ham,
as we rely on Him,
som vi hviler I ham,
as you depend on Him,
som vi blir avhengig av ham,
as you rejoice even as you're going through those challenges,
ettersom du gleder deg også gjennom disse lidelsene,
you are sharing in the fellowship of His suffering.
Så blir du også del, får du del I hans lidelser.
So to get to the next level.
Så for å vokse til neste
requires some level of endurance.
For å vokse I utholdenhet.
It's just like someone when you want to climb the mountain.
Vi blir liksom akkurat sånne som klatrer opp et fjell.
You need a level of endurance to get to the top.
Du trenger opp måte å styrke din utholdenhet for å nå toppen av fjellet.
Usually the heat of fire.
Så midt I denne ilden og prøvelsen.
Is what makes a very fine steel.
Så det en
fine gold.
For å finne gullet.
Yes. So if you don't pass the metal through a hot fire, then you may not get a very good steel.
Hvis ikke du tar materien gjennom ild, så blir det ikke luttet og renset og rent.
As you're walking in the path of knowing Him more and more,
så det å lære å kjenne ham mer og mer langs den veien der,
there's every probability that you're going to face challenges.
Så vil vi møte motstand og motgang.
There's going to be tribulations.
Det vil bli forfølgelser.
That is why Jesus Christ said.
Derfor så sier Jesus.
He said, in this world,
I denne verden,
you will have tribulations.
Så vil vi ha mot. Gang.
But he who endures to the end,
men den som holder ut til enden,
shall have everlasting life.
Skal ha evig liv.
So why did he give us this warning?
Så hvorfor gir han oss denne advarselen?
It's just to get us prepared.
Det for å forberede oss.
You know, Jesus Christ, when he was in the world,
når Jesus, når han var I denne verden,
he practically experienced what it means to have pain.
Så lærte han, så vi erfarte han hva det vil si å ha smerte.
He practically experienced what it means to be betrayed.
Han visste hva det ville være å bli forrådt.
To be forgotten.
Å bli glemt.
To be denied.
Å bli ignorert.
To suffer.
Å lide.
Even to die.
Til og med å dø.
So because of that,
så på grunn av det,
we can share in his fellowship.
Så kan vi dele hans.
He can share in our suffering.
Så vet han hvordan vi har det.
Because he has been there himself.
Fordi han har vært der selv.
That is what the Bible says in Hebrews chapter 4.
Og det det som Hebreerbrevet 4 sier.
In Hebrews chapter 4 verse 15.
I Hebreerbrevet 4 vers 15.
I don't have to read it.
Jeg leser ikke.
He says that we have a high priest who can share in our suffering.
Vi har en ypperste prest som tar del I våre lidelser.
Because he has been there himself.
Fordi han har vært der selv.
So the more you get to know him,
så jo mer vi lærer å kjenne ham,
the chances are there that you may face some challenges.
Så det at når vi møter disse utfordringene,
and sometimes some of the trials we may face,
og noen av disse prøvelsene som vi møter,
is just because maybe God wants to bring us to a next level of intimacy with Him.
Fordi at han Gud vil bringe oss til neste nivå av nærhet til ham.
But as you surmount them and grow up,
men etter hvert som vi måtte overkomme disse og vokser opp,
you are continually being transformed into his image.
Så blir du forvandlet til hans bilde.
So as Paul said,
som Paulus sier,
he said that I may know him,
at jeg må kjenne ham,
and the power of resurrection,
og kraften av hans oppstandelse,
and the fellowship of his suffering,
og fellesskapet med hans lidelse.
So let us also be prepared to share in the fellowship of his suffering.
Så la oss også være forberedt på at vi møter fellesskap I hans lidelse.
And as we do that,
og ettersom vi gjør det,
we see ourselves being transformed from glory to glory.
Så ser vi at vi forandres fra herlighet til herlighet.
Into the image of the same Christ.
I etter hans bilde.
You see, when you get to know him more,
Skjønner det at ettersom vi kjenner ham mer og mer,
you will be empowered to do exploits.
Så vil du kunne gjøre det utrolige.
You will be empowered to do greater works.
Du vil kunne gjøre større gjerninger.
You will know him when you know him more.
Når du kjenner ham mer,
because you're going to do a greater things just the way he has empowered us.
Så vil du kunne utrette større ting fordi at han har styrket ditt liv.
So you will do greater works the more you know him.
Så jo mer du kjenner ham, jo større ting vil du kunne gjøre.
The last slide, please.
Det siste bildet her.
Yeah. So because of the finished work of Jesus Christ.
På grunn av Jesus fullkomne verk.
He set us free.
Så har han satt oss fri.
So we become free agents of God.
Så vi blir Guds frigitte.
We become free agents to talk about his good will for the world.
Vi vil kunne snakke om hans gode vilje for hele verden.
We become agents of reconciliation.
Vi blir sånne agenter i forsoningens tjeneste.
That is why the Bible Jesus Christ calls us the ambassadors, his ambassadors.
Derfor så kaller Bibelen oss for ambassadører.
Paul said that we are ambassadors for Christ.
Paulus han sier at vi er hans ambassadører.
But you cannot be an ambassador of somebody you do not know.
Men du kan ikke være en ambassadør for noen som du ikke kjenner.
You cannot represent someone that you do not know intimately.
Du kan ikke representere noen som ikke du kjenner godt.
When nations send out people to other countries to represent them.
Når nasjoner sender ambassadører til andre nasjoner for å representere dem.
They send out people who understand their country very well.
Så sender de noen som forstår sitt hjemland veldig godt.
Recently I was in Oslo during the week.
Jeg var nylig I Oslo
for a Nigerian event.
For å være med et nigeriansk
And then also, some people came from Nigeria.
Og det var en del nigerianere som
And
kom.
And then a lot of people from Norway.
Og så var det mange fra Norge.
And then one of the things that was very common.
Og en av de tingene som veldig vanlig.
Was that everybody talked about the ambassador, Norway ambassador in Nigeria.
At man snakket om den norske ambassadøren I Nigeria.
They talked about his passion.
De snakket om hans lidenskap.
They talked about his knowledge of the system.
De snakket om hvordan han kjente systemet.
Some of the Nigerians told me that this man, each time you come in contact with him,
noen av disse nigerianske vennene sa at når vi bare kommer I kontakt med ham,
he was always passionate about to talk about Norway.
Så var han alltid passionert I det å snakke om Norge.
Because he knows Norway.
För han vet att Norge.
So imagine if he was sent out as an ambassador.
Han var sent alltså ut från Norge.
But he doesn't know anything about the country he coming from.
Men han.
But he does not know much about the country he's coming from.
Who?
The ambassador.
Ja, visst inte den ambassadören vet nu om landet han kommer ifrån.
He will not be a good ambassador.
Så vill han inte kunna vara en ambassadör.
It is the same thing with our Christian life.
Slik är det med vårt kristna liv.
As we are sent out as ambassadors for Christ.
Eftersom vi är sent ut. Som Kristi ambassadør.
We have to know him more and more.
Så må vi kjenne ham mer og mer.
Because you cannot talk about who you don't know.
For du kan ikke snakke om en du ikke kjenner.
But you get passionate talking about what you know.
Men du blir passionert av å snakke om han du kjenner.
That is why it becomes important that we get to know him more and more.
Derfor er det så viktig at vi lærer å kjenne ham mer og mer.
We are not only ambassadors sent out to talk about him.
Vi ikke bare ambassadører som satt til å snakke om ham.
We are also sent out as ambassador to do the work that he has sent us to do.
Vi også sendt for å gjøre de gjerningene som han har bedt oss om å gjøre.
Christian, can you come off now?
Can you come off?
Yeah, because I'm running off.
Vi skal runde her.
So when you get to know him more,
så når du kjenner ham mer,
you'll be able to talk more about who you know.
Så vil du snakke mer om han som du kjenner.
And then you'll be empowered to do the work that he has sent us to do.
Og så vil du bli utrustet til å gjøre de gjerningene som du har sendt for å gjøre.
What the Bible says in Daniel.
Det som Bibelen sier I Daniels bok.
In Daniel chapter 11.
Daniel kapittel 11.
Verse 32.
Vers 32.
It says that those that know their God.
Så står det at de som kjenner sin Gud,
they shall be strong.
De skal bli sterke.
And they will do exploits.
Og de vil gjøre storverk.
So by the time you know your God,
så når du kjenner Gud,
you'll be able to do exploits for him.
Så vil du kunne gjøre storverk for
ham. There was this story of a pastor in Nigeria way back then.
Det en historie om en nigeriansk pastor.
This pastor was one of the fathers of Pentecostalism in Nigeria.
Han var en av liksom fedrene for den pentekostale bevegelse i Nigeria, altså pinse I Nigeria.
God used him to do great works.
Så Gud brukte ham til å gjøre store ting.
And then one time he was on live television.
Og han var en gang på live TV.
He was there with another leader of an occult world.
Og han var der sammen med en leder fra den okkulte bevegelsen.
It was very interesting.
Det var veldig spennende.
And two of them were talking about their gods.
Og begge to snakket om sin Gud.
And this pastor was trying to explain about Jesus Christ and the power of resurrection.
Og denne pastoren han prøvde å fortelle om Jesus og kraften I hans oppstandelse.
But the other one would not agree.
Men han andre, han ville ikke være enig.
He will not want to take any of it.
Han ville liksom ikke høre på noe av det.
And this was a live television program.
Og det her var på live TV.
So when this pastor tried everything and it was not working.
Så når denne pastoren prøvde alt han kunne og det virket ikke.
And then he said, let us get practical.
Så sier han plutselig, la, men la oss bare være praktiske.
He said, let us get practical. Let us get something done.
La oss få noe gjort her. La oss være praktiske.
Let two of us be taken to the mortuary.
La oss
go to the mortuary, the morgue.
Let's go to likhuset.
He said, when we get there,
når vi kom dit,
let them bring out two dead bodies.
La dem hente fram to døde kropper.
It doesn't matter how long they have been dead.
Det betyr ikke noe hvor lenge de har vært døde.
You call your God, let your God wake up one.
Du påkaller din Gud og la ham vekke han opp.
And then I call my God, let him wake one.
Og så skal jeg be til min Gud og så la ham vekke ham opp.
Yeah, that was it. It was that up to that level.
Det ble liksom til det punktet der.
Unfortunately, they did not go anyway.
Dessverre så gikk det ikke noen steder.
But still, God used this man to raise so many people from the dead.
Men Gud har faktisk brukt denne pastoren til å reise opp så mange mennesker fra de døde.
But after the live TV program.
Men etter dette live TV-programmet.
Some journalists went to ask him, do you really mean it to go to the mortuary to raise somebody from the dead?
Så ble han spurt, mente du virkelig at vi skulle dra til likhuset for
he
å reise
said,
opp fra de døde?
He said, absolutely.
Absolut, sa han.
He said, because I know my God.
Fordi jeg kjenner min Gud.
Because I know what my God can do.
For jeg vet hva min Gud kan gjøre.
Because God has empowered me to do exploits.
For Gud har kalt meg til å gjøre storverk.
So he cannot do that if he does not know his God.
Og han kan ikke gjøre det her hvis han ikke hadde kjent sin Gud.
Elijah was able to challenge 400 prophets of Baal.
Og vi vet at Elia han utfordret 400 Baals profeter.
Because he knew his God.
Fordi han kjente sin Gud.
So by the time we know him and the power of his resurrection.
Når vi kjenner ham og kraften av hans oppstandelse.
By the time we get connected to him and walk according to his principles and precepts.
Og I den tiden vi liksom lærer å kjenne ham, vi koblet med ham og lærer å kjenne ham.
We see ourselves doing the same exploits as Jesus Christ said we should do.
Så kan vi se oss selv gjøre de samme gjerningene som han gjorde.
As we get to know him more and more.
Ettersom vi lærer å kjenne ham mer og mer.
Impossibilities begin to become possible.
Så blir det umulig. Plutselig mulig.
Every mountain will be leveled in our lives.
Hver fjell blir jevnet.
And challenges will be gradually taken away.
Og mange av utfordringene våre blir tatt bort.
As we get to know him more and more.
Når vi kjenner ham mer og mer.
As we get to come closer to him more and more.
Etter hvert som vi lærer å kjenne ham mer
even
og mer.
Even those things that look absolutely impossible.
Når ting ser umulig ut.
God can use us to do those impossibilities.
Så kan han gjøre det mulig.
But we can only do that.
Men vi kan bare gjøre det.
If we get to know him more and more.
Hvis vi kjenner ham
can
mer
we be on
og mer.
Our feet, please?
Kan vi være så snill å reise
can oss? Can we be on our feet? Amen. You see, one of the greatest prayers Jesus Christ prayed.
En av de største bønnene Jesus ba.
One of the longest prayers Jesus Christ ever had.
En av de lengste bønnene som Jesus ba.
Is John chapter 17.
Johannes 17.
I think probably that's one of the longest prayers Jesus Christ ever prayed when he was in the world.
Det vel en av de lengste bønnene Jesus ba mens han var I verden.
But I will just pick one of them that he prayed for us in John 17 verse 3.
Men jeg vil bare plukke ut en av de bønnene fra Johannes 17.
Somebody feel you can read it. John 17 verse 3.
Kapittel 17 og vers 3 står det. Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.
Amen. He said, this is eternal life.
Dette det evige liv.
That they may know you.
At de kjenner deg.
The only true God.
Den eneste sanne
and
Gud.
And his son, whom he sent.
Og ham du har sendt, Jesus Kristus.
So what is it that we know him?
Hva dette her å kjenne ham?
To know him is eternal life.
Og kjenne ham det evige liv.
So irrespective of everything that we have said.
Så utifrån det at
everything we have said,
alt vi har sagt,
above everything that we may have thought of,
over alt det vi har tenkt,
to know him is eternal life.
Å kjenne ham, det det evige livet.
Just as Jesus Christ said in John chapter 17:3.
Akkurat slik som Jesus sa det I Johannes 17.
So let us continue to walk with him.
Så la oss fortsette å vandre med ham.
Let us continue to draw closer and closer to him.
La oss fortsette å dra nærmere og nærmere til ham.
Let us continue to have that priority.
La oss fortsette å ha denne prioriteten.
And set that passion to knowing him even the more.
Og ha denne lidenskapen og kjenne ham mer og mer.
And as I said before,
og som jeg sa tidligere,
as you get to know him more,
som du etter hvert som du kjenner ham mer og mer,
you will see yourself being transformed gradually.
Så vil du se at ditt liv forvandles skritt for skritt.
You'll be transformed from glory to glory.
Du blir forvandlet fra herlighet til herlighet.
Into the same image as Jesus Christ.
Til det samme bildet som Jesus.
And that is the ultimate aim of
every Christian. Og det målet for enhver kristen.
Amen.
Amen.
Thank you for listening. We'll come back again and take some prayers. And for now, let us join together and as the choir lead us in worship.
Takk for at du hørte på, og kommer snart tilbake. Da skal vi be litt sammen, men nå skal vi prise Herren sammen.